www.kwanchadivine.com.
I confront the boy.
Tikutola nkosa sosochela.
Kunongo sitwera nkosa timawera nkhuku zoga.
Okay, tikamanena kuti nkosa sosochela, siti kudanthauza kuti nkosa zenizeni zimeti maweta makomo muyani. Koma tikudanthauza munthu amene sana mudziwe Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wake.
Komada yam last. Watu kunde aneba wane ba wane ba tu. Ndizona kuti kula dayena ake iwo wande man ndosooneza kwambiri. Amo mamu wa ama suda na wa baby ndizi na zore ma ini ndi wangu neo ndi mamu jua Yesu badi
kantole tole kantole tole.
www.kwanchadivine.com.